nikwite habibti, nikwite masupa sana, nikwite baby, nikwite majina yote na yomanisha mapenzi, nikwite wa moyo wa mani, kwite lazizi, swezi, naogopa kukuthi, naogopa huwezi, kumekuja bila mwenzi, vimbeka wewe wako wengi sana mami, zunguka sana uko peke yako tumundani, mpondo toni, ama kwenye majari the fashion, rangi ngo zako tanga zotosha la lotion, pick up a belly dance, wonyeshe what you got, kiuno kwa popo kisi, wezi kwa mpoto geti, na umepewa kama gombi, raha kukutazama ni zaidi ya kucheki mufu na wapoteza poteza, yani unameza, blueprint unyango ipo kwako na niweza. Kuonekana, watu wanakutazama, unaogopa fitisho au ni aibu tuizo mama. Kwa juu kama mafuta house, kwa nini wasishangae? Mpaka unaogopesha weki wango chabale.
Wale mbegu wasikulete, amilio mana efe, sasa pika kelele.
Forever, Lamar, make him know.
I will have one shot, gunshot, lock shot.